subaxnaagsan digisteel xadna gala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Sidii aad digisteel wararkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalkani Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in madaxweynaha cusub ee la doortay ee Donald Trump aanu ahayn sida dad badan aaminsan yihiin qof fikirka iyo falsafada raaci doona, balse uu yahay hogaamiye aragtidiisa ku salayn doona waaqica iyo xaqiiqada haatan jirta. Obama ayaa tilmaamay in arrintani ay saameyn ku yeelan doonaan dadka wanaagsan ee ku hareeraysan madaxweynaha cusub ee lasoo doortay, isagoo shir jaraa'id qabta. Haddaba shir jaraa'id arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in dhawaaqa wanaagsan aysan had iyo jeer la sameynayn siyaasad wanaagsan. Hadalkaas ayuu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cadtan iyo markii madaxtinimada dhowaan uu ku guuleystay Donald Trump. Waxaana madaxweyne Barack Obama uu sheegay in Trump uu noqon doono hogaamiye waaqici ah inta ay hareerihiisu joogaan dad wanaagsan. Obama ayaa sheegay in waddanku uu gaarsiiyey marxalad ka wanaagsan siduu ahaa sanadkii 2009 markii uu xilka la wareegayey. Dhinaca dhaqaalaha oo uu sheegay in uu qarka u saarnaa burbur xoogan oo niyad jab keeni karaya. Waxa uu sheegay in Trump uu helayo waqti iyo firaaqo uu ku samayn karayo go'aanno xigmado ku dheehan. madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in dadka ka soo horjeeda Trump ay garwaaqsadaan in sida ay wax u dhaceen ay tahay sida ay dimuqraadiyaddu u shaqayso. waxaana uu intaasi ku daray in ay Trump u daayaan inuu gaaro go'aanadiisa, isagoo sheegay in dadka Mareykanka ahi ay ku xisaabin doonaan waxa uu Donald Trump u qabto. Barack Obama ayaa ka hadlay sidoo kale xiriirka NATO iyo Mareykanka xilli Trump uu muddo dhowr jeer hore mugdi geliyey xiriirka labada dhinac.
In my conversation with the president-elect, he expressed
wada sheekaysigeygii ee madaxweynaha la doortay waxa uu ii muujiyey xiiso weyn uu u hayo in uu sii wado mabaadi'da xiriirka istaraatiijiyadeed. marka mid ka mid ah fariimaha aan awoodo inaan gudbiyo ayaa waxay tahay ka go'naanta wada shaqaynta NATO. waxaan u malaynayaa in taasi ay tahay mid ka mid ah hawsha ugu muhiimsan ee aan gudbin karo inta aan ku jiro safarkayga, inay tahay inaan gaarsiiyo NATO inaysan jirin inuu nusqaamay marka ay timaado ka go'naanshaha Mareykanka ee xiriirka NATO iyo xoojintiisa. madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa u safri doonaa dalalka Jarmalka, Greega iyo Peru isbuucan.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayey shir jaraa'id oo madaxweyne Obama uu qabtay ka hor inta aanu safar caalami ugu dambeeya u gelin. halkaad kala socoteenna waa laanta Af Soomaaliga idaacadda V O A.